Super. Alhamdulillah, namshukuru Mungu walai. Life imekaza na sisi tunaikaza iwe kwa suti ya matai. Sipiti she dry, squeeze mkate kwa chai. God ana blessings inakuja kesh, ukweli misikatai. Maisha ni vita, vita juu ya vita na make money. Na tukizishika kutwa paka shika na spend money. Wanapanga visa, visa juu ya visa, ili drop down. Mungu kasha nipa, nipa, nisha, shika, zisha, nyoka line. Watoto analeta tu jealous, wamejawa na ma-haters. Mini ko peace na ma-failers, na wachora ni med-relax. Alhamdulillah, mini famous, young boy na mini cash. Chuki zao zita payback, kila chaka mina kubarika. Kunja ndita mwezako na kismat, mwezako na kismat, mwezako na kismat. Kunja ndita mina kismat.
We get money all night.
Alhamdulillah, yeah, yeah.
Alhamdulillah,
we say thanks God.
Alhamdulillah, yeah.
Alhamdulillah,
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 alhamdulillah.
Na saka chapa chaka kila chaka sikuzi kila shuti kwangu ni gori. Na vile sina njaa kama ukinikosa bafu tanki babu tuko tane sheri. Nisha kama tia ready watapata sana tabu bisi feli. Mwana sesele piga kelele piga ndele ila nyota yangu mila ngako ni kweli. Nazungusha kiti na life wana switch ya ni swaga ziko. Wanabaki wana disi wana zani rahisi wakizuma wanyone. Niko na mahone ile bata kidone. Na warushi ya drone, yeah. Na hina wadisi kisong,
right.
Watoto analeta tu jealous, wamejawa na ma-haters. Miniko peace na ma-failers, na wachora ni med-relax. Alhamdulillah, mini famous, young boy na mini cash. Chuki zao zita payback, kila chaka mina kubarika. Kunja ndita mwezako na kismat, mwezako na kismat, mwezako na kismat. Kunja ndita mina kismat.
We get money all night.
Alhamdulillah, yeah, yeah.
Alhamdulillah,
we say thanks God.
Alhamdulillah,
yeah.
Alhamdulillah,
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 alhamdulillah.
Yeah, and now we say thanks God. Yeah, I say thanks for everything. Thanks for life. We celebrate.